na chitegira Mkusabi fubofu ni ichene Hati na wabadachi za njisi Mkusabi fubegu uchidisi Ujitwali weku uchiisi Uchikubi mpitubu mazi Utochiwe suvanganyazi Lugalundinga machinyazi Mbachiwa programu machiwasi Mbachituali na chona chikufisi Chengsala boss chiwasi
Skibidi baida diode mafinua
Bofumba 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 bofumba
Yeah.